Ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abakyala nga bikulembeddwamu ekya Forum for Women in Democracy Forward ebiwakanya ekiteeso kya gavumenti okusonyiwa kampuni y'amasannyalaze ya Bujagali Hydropower Project okusasula omusolo okutuuka mu mwaka gwa 2032. Kidiridde gavumenti okuleeta ennongoosereza amateeka ku misolo mweyagalira okusonyiwa kampuni eno omusolo guno. Ebibiina bigamba nti wadde nga kampuni eno ezze esonyiyibwa omusolo emyaka egiyise, bannayuganda tebaganyuddwa kubanga amasannyalaze gakyali ku buwanana. Bano bateesa nti omusolo gwe baagala okusonyiwa kampuni eno gwandibadde guteekebwa mu nsonga z'ebyobulamu naddala okulwanyisa embeera y'abakyala bafiira mu ssanya. Faith Rumonya eyeebuzibwako ku by'emisolo okuva mu kitongole ki Public Services International agamba nti waliwo omuwaatwa gwa 12,000 mu mbalirira ya okutaasa abakazi abafiira mu ssanya. Lumonya agasseeko nti abakazi bangi bafiiridde mu ssanya olw'obutafuna bujjanjabi bwe beetaaga. Babadde ne bannamawulire mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza ku ofiisi z'ekibiina ekya Ford Entinda.
Tulaba nga gavumenti egenda kusobola kufuna ssente okukavaringa gapu ennene gye tulina mu kufinansinga ebintu by'okuzaala. Otunuulira okuzaala mu Uganda, abaana kumpi 18 bafa compared to abaana 10,000 ku baana abazaalibwa. Ate nga bw'otunuulira ssente ze twetaaga, twetaaga 1.2 trillion. Kati singa gavumenti esolooza ssente ku bujagali, tusobola okukavaringa eddibo ng'ebyo ne tuba nti nno abakyala bayambibwa. Bw'otunuulira Cancer Institute engeri gy'erimu abantu bafa kansa, ebyuma tetulina, tuba tusobola okufuna ssente ezikavaringa ebintu ng'ebyo.